sinjogera bampulira obinze kubanga kyekyantonza ge mazima amatuufu nanfunyayo kyembabula sabye mube bateefu ebyange byampulampula biwoomera ayagadde ekindase kumulisa nsawo abaami n'abajala mwekebere esale oliko gwe yokokola epulani lwaki weefuula ekyo kyotoli kwata wosobodde naye ebyo byewesaako ojagwa mu katebe ng'olumba otya edduuka ly'engoye ensimbi tonnazifuna oba omwaka okulembwa kibeera kyagacwano gwe gyotojja kuterantula oba omala biseera era omanya lwewabuza ogisanga wa mugaga ate kwogenda ogirumbeyo ekutagula ngango kuba ekufuula namulabe okukijja kwagula ennyama n'egivaamu ebuukampalana gitulabye n'abagaga embwa yange agyentiza yali kalumba eki kale bingi ab'oluganda ebifaanana ng'ebyo teweesa ku ssali otoli nkubuulira kibeera kya kabisebo sokolapali agati njebe ekizimba kasita ofunye kwolabira yebeba minzaani ebirungi teryata byagala fenna lwandi byagadde naye obufunda bw'ensawo kyetubatwerekereza buli lwowaayirira ekiyitirira oyina gwa kubbanja abeekasingirira emye okusasula otimala osinga otya eby'omu nnyumba olw'omukazi gweyagadde era omanya ekintirira teyaba wakubbya ndabyebangi nnyo abeekamula namwegula mu mikwano kiwagira entunda ennyumba neŋŋanza nnaloga ate n'asooka okuwaza embaga ng'enjwalimu yassanja kale awo ne ndeewuunya nze omuntu bw'olowooza n'ogenda owasize wa munno embaga ey'omuwendo tekulwanga ekyempulira nga nkigayo okamala nze nno bannange nandigambye ng'oyagala okola embaga sooka kuzimba nnyumba kikintu ekisinga obukulu kuba munnange bw'oba n'amagaago omukazi talemerera abakyala beeyuna alina linda ku biina kyokirabe nabyerabirako nze ddala ebitanyumizibwa sajjala beene yajja n'ayoya nga yagala akola embaga kyokka ng'ensimbi talina ng'era osizibwa buzizibwa kyava atuuze kubaayita banne obbanjulira ekizibu kye era bonna neebasa kimu kyakuwasa mukyala miitingi z'embaga zikoleddwa era okgenda okugibala nga miliyoni yagala nnya walyoke wabeewo ekiramu wamba ekibbo ne kiyitiŋŋana era okgenda okuvaawo emitwalo ali mu kyendaddu ekijjudde obuguli ne mu miitingi ezintirira nazo n'ezivaamu ensimbi baagenda okutunulayo ng'embaga tekyabanja sajjala beene ng'akola mbaga eri yali mawuno ng'atwakoona mwizi eri naaludde ogiraba nange kutabuluno kyennaku eri mu nsi muno sajjala beene bw'amala embaga ebyamasanyu byakomaawo ennaku n'emwetimba n'emubuga n'omutima engeri gyewasize wa munne baakeera nawanja omugole ng'amutwalaka mukazi gw'owasasulira naye abeera atyaluggulawo ng'ate n'ennyini enju asonze kisebo nga tonnaggulawo sente z'enju nzikimye emyezi mingi gye nkubanja akati mbala mukaaga beddu munnaaga ogujjudde ng'owooza toyina nnusu ng'enziwasa embaga wazirabye ojooganye onkulabye kati nnooba yajjajjaawo ojja kumala zimpa sajjali abeera okwata mu nsawo ngaalaba muvaamu lukumi so ng'ataawe zibanjibwa zisukka n'omutwalo gyakwaddayo mu bayinda banne gyabanga ennyininjwakaaye mu mpe ensimbi nazaawo n'asuzaawo omugole gyalaba tewaliwo amukutteko gyakwatoola omukazi amuleke bw'awasiriza byagenda anoonya ensimbi mpoza kuba embwa lumonde kumukazi ekizibu nnyo musajja munno omusse wabanga atereza omukalembwa kalawo naaty ebikemo tenanga kwolaba sibuganya ne bwe ndibeera nkumanyi musajja we yasooka n'akuma oli gwe bazigidde omukazi nga n'ababiikira abasembera olwo bamusinga nneema naye byembi we bindukira owajja okufiirwa omukola agenda asigalawo ng'akuuma abaana n'omwami ogenda okutta nga gwe babikidde agenze wanawaka yasanga mpalwa nekola erinazabaana mulabe ekiro ekyo bwatalinyiga okumanya yali musajja naye weebukerenkera nalyo nerimusaka maso munnange siikukise kiryava liyakateko lyagera yinawatudde nalyo nerinyenya ekikolo nebbeere neriteetera omwami n'abanga awunga bwe litunkanga muli nerikyusa olwo nerikumba okulumya bwe lyabba eriisa okutunulayo ng'omwami asaminga nswera omuntu gwe yali azze okukima olwamulengera nawenyuka ne baterera ekikumi ono bw'agenda abuuza ekimuddusa oli bw'otonda nkulumye olwalumengalo n'amuleka n'akitegeera mutima bw'abuuza ku banne gy'ayitira imbadde wamuoli asobola bwatyo omukazi ng'amubuukako ng'alemerewo omugaga w'oba ojjuukirira olugero luli olwembo lwe nasoose okukuwa ng'eyawasa ofuuka omulabe bigambo bya nseeno ale bannanga ab'oluganda embaga siganye ennungi naye weekebere salyo liko olyoka olowooza nsanyu abakola miitingi gyembasaba bwe kukozesa ennyo obwongo mwekaanye ng'essalyawasa mulyoke munoonye omukazi bwe mulaba wasa teyejuna musooke muzimba ennyumba oba omulimu gw'abatalina musooke gireeta ensimbi by'ebintu ebikulu ebyanjeese ninza balireeta obweza ng'enjisunyako nekkumira kansabe wabeewo obulamu.